Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Talatare sappo e ɗiɗi lewru janvier hitande 2016 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓiri masilmaji capanɗe nayyi e joyyi meɗen tawa e les maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Sakiraɓe hande on kumpiti ton wiide ley dewte ɗiɗi ɗe Nations Unies wallifiɗe dewte ɗe ana cawi kabaru yeddugol hakkeji ɓiɓɓe Adama ley basiji kuɓɓuɗi ley saha leydi meɗen ndi hitande 2014 yaade 2015. Ley dewte ɗe Nations Unies sappike guɓe murtuɗe ɗe kañum e armée Mali wadde bonandaji nayiɗi ley banggal yeddugol hakkeji ɓiɓɓe Adama. Kayje guɓe murtude noddirteɗe azawat ɗe kolliti wiide oɗo kabaru yo pena noon saabi de wala fuu ko sawi e leyni ɗeɗo dewtere ko wawi nangude hakkillaji nden walde semande kolliti wiide ana hani ko horugol tendiningol waɗa ko hani laɓɓinde ɗiɗo bonandaji. Kayje guɓe murtude noddirteɗe plateforme ɗe holliti wiide kamɓe wala fuu koɓe mbawi haalde fewde oɗo kabaru jottino haalaji walde nde kolliti wiide ndeɗo nduɗo talkuru ndu Nations Unies walli fi ana yedda talki arandeji ɗi fedde humaninde jokkitade golleji kaldal ɗe kawrangal walli fino ley balɗe ɓettiɗɗe. Sakiraɓe on kumpitidon ɗum wiide golleji kaldal ɗe kawral ngal ko nayi e banggal landinde dakirɗe pelle murtuɗe ɗe feso tawi ana andi yii don hono ko wiyete hono taɗi le wattu joni o nden ko jaali jama o fuu holliti wiide golleji ɗi kamɓe eɓe gikki lobbere e ley majjun fa sanne. Sakiraɓe ɗin woni kabaruji mawɗi ɗi man jogani o hande jottino on ɗi o yo sakike moɗon Barke Cissé bisimilla moɗon heɗade. Sakiraɓe kumpite wiide e ley dewte ɗiɗi ɗe Nations Unies wallifiɗe dewte ɗe ana cawi kabaru yeddugol hakkeji ɓiɓɓe Adama ley basiji kuɓɓuɗi ley saha leydi meɗen ndi hitande 2014 yaade e 2015. Ley dewtere nde Nations Unies sappike guɓe murtuɗe ɗe kañum e armée Mali wadde bonandaji nayiɗi ley banggal yeddugol hakkeji ɓiɓɓe Adama ley ɗiɗo basiji. Oumar Waygol, hono kabar o worri?
Woni wallifiki ɗeɗo dewte wattude kaldal e kawral ngal sinnina ley leydi meɗen ndi hakkunde guɓe gondude e laamu Bamako o kañum e guɓe luttidirɗe e laamu o ɗe ka fa hannde ɓe kollitiwide kaldal e kawral ngal ana jogui tiɗallaji no hani tabirede leydi meɗen ndi. Nde ndeɗo dewtere nde walde Nations Unies tongui ɓe kollitiwide hono yimɓele ko yaata 1350 kañum e goni landaɓe ɓeɗo yimɓele ɓe kollitiwide bonandaji kewɗi gaɗi ley saha leydi meɗen ndi ɗum woni ley laamu Kidal o kañum e Tine Hammal ley laamu Gawo. To Kidal to hollitawede guɓe murtuɗe ɗe ɓe gaɗi toon bonandaji kewɗi fa yettu yo armée Mali odu sappama ley ɗiɗo golleji. Guɓe noddirtirtoɗe gaccaɗe du hollitan wiyede kamɓe koye mabɓe golli golleji bonɗi nokku noddirteɗo Tine Hamma armée Mali ana wonno toon wala fuu ko wi. Ko oni holliti wiide ley ndeɗo dewtere fa ƴeweyel hono wayde ñangude hani haɓirede ley leydi meɗen ndi ɗum waɗi so ɗum walli fa tawe ɗum won hono gueɗe cinñinɗe kaldal e kawral ngal fa no kolla anniyaji mum en lobbino kani rewirde haqqeji ɓiɓɓe Adama en.
Nden guɓe murtude noddirteɗe aza waɗɗe kolliti wiide kanje oɗo kabaru ɗum yo pena noon saabi de wala fuu ko tonga e ley nduɗo talkuru ko wawi nangude hakkille ley majjum walde semande holliti wiide ana hani ko horugol tendiningol waɗa ko wawi laɓɓinde ɗiɗo bonandaji. Attay Ag Mohamed o kumaniɗo kabaru hakkeji ɓiɓɓe Adama ley walde emenela nde keɗe ko haali e do faccitago Ousmane Dikko.
Mi andani ko oni tongi ko yoɗum kabaruji ɗi ngala fuu dalili yo ɗum waɗi somin dardi honjotoɓe aduna joƴƴina fedde saabe yo kamɓe tan mbawi andinde men ko waɗi ko e taƴoralde heedi semaga ka mi andana wadde amen waro hoore yuminen tan goni nanguɓe yimɓe so joppiti ɗumɓe ana celi ɓoƴƴe kana fedde honjotode aduna fuɗɗa golle muɗum ko yaawi fa taƴoral heɓe e dow kayfoje ɗe sema feniɗe kayfeje yo ɗum pene ɓaleje ni ɗe kayfeje wadde waro hoore saabe de e ley finde yo emila tan woni dewɗum séria neɗɗaku saatu fuu.
Nden walde plateforme nde holliti wiide kamɓe wala fuu koɓe mbawi wiide fewde oɗo kabaru jottino haalaji walde plateforme nde holliti wiide nduɗo talkuru ndu Nations Unies walli fi ndu ana yedda talki arandeji ɗi fedde humaninde jokkitade golleji kaldal ɗe kawral ngal yaltinno e ley balɗe ɓettiɗɗe. Maître Harouna Touré o jottino haalaji walde plateforme nde keɗe ko haali e do faccitago Ousmane Dikko.
En dulla ko waɗi ko baka amen wala min dawridaka ndenno baka amen fuu wala hen ko oni wi plateforme nasema waɗi ko waɗi wara hoore mo walda e wolde yo kañum wawi hokkude dalil mum min noddaka holliteɗe fa min takkito o gulingala minen miɗen jogui kotonga ƴiwde e heedi fedde jokkititonde golle kawral ngal fennude ko Nations Unies haali ko yahore nokkuje ɗe saatu fuu ƴewtoyade kala nde baasi funti fuu wala fuu ko haala hen ko plateforme golli e bonande fewde e sari e neɗɗaku yo dow ko nde fedde ley kawral ngal holliti tan min mbawi tugade wala ko mbawmi wiide saabu wala fuu ko andanmi e ley ko Nations Unies tongui ko.
Sakiraɓe kollite men ko woni miijangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook Sidjo Tamani ngo.
tamani.
Sakirabe kumpite wide kanko horejo joko walde Nations Unies nde holliti wide ko buri fu horsude le wattu jon o dum woni so gol tabagol kaldal e korangal yawnama ndan o holliti wide dido dabareji ana hani sabbe binde wirfinde jam nyibudo leydi medden di o holliti wide dido dabareji dun ana wawi faabaade dum woni ballade anniyaji di yoga e gube murturde sawani kaldal e korangal sakirabe kumpite wide nyalaade sappo e jetti yaade sappo e jetti lewru janvier ndu hono gube murtude tungude kaldal e kawrangal kanyun e gouvernement leydi meden di fa yotto yaade e ciurobe dental leydi aduna an haani joddaade batu dum woni to alangerito faada mudun faabe tottondir hakkilaji kala golleji njubbudi kanyun e di yubbaaki le kabaru kaldal e kawrangal kanyun e tottondirde hakkilaji kala e tobbere wondunde sagginde golleji kaldal e kawrangal le wattu jon o yoga e dunki en andanbe kabaru denago holliti wide ko buri fu horsude le wattu jon o woni so honote tabagol kardal e taw kawrangal yawnama le wattu joni o ko nayi e le bangal landinde dakirde pelle murturde Ousmane Corneo o dunki andan do kabaru denagul li sahel leydi meden di fasanne o mo wonnodo halundi amen mawdi kede ko halido facitango Ousmane Dikko
mi do tajori se jom en kabarde de ndakama nokku goto dum walla en andude e habde kala be jida deere heddibe natorobe du den barkan hokkete yamirore tapude faadaata yilotobe fu sebe ndakaka nokku goto homo woni murtudo na homo woni torro na jiadinke eli yilotobe andataake yo wattu mo torro fu wala na fay goto e yildodade e kabargal mum pade daaku gongol laataade de dabareji daaku gongol wodum wattu ganido gonden e mu wayde deejere dengende le region ngaji tati di juhali kam joni oka se daaku gongol hebi wadde tan ko heewi hebama e jogala tiidalaka
Minusma nantino wide be fuddi landinde dakirde pelle murturde ila nyalande ndoga e jeena lewru desembre pettindu ndan yoga e jama o holliti wide dido golleji ana wondi e taadude le wattu joni o ka dum e tawede fu be kolliti wide kambe be gikki lobbere tiagal dido golleji be kolliti wide fi boyata golle o waran feewa ndan kede ko neddo goto seedi do mudun le sahal leedi madandi do faccitango Ousmane Dikko
joni o ka maadi nokku d'accord de ka wadaali kidal gaaka balde tati jabbide de no nelabe minisma daranibe kabaru siwiden dun dede e warina yewda nokkuje d'accord de sema e plateforme chubino nokkuje tesalit agelok e pilor kidal yewde yalla nokkuje lato de d'accord de ana mbawi darnede nelabe be ngari kidal kenya wala ko be kali tafenka ko tajalal wodi e mudun kay men taykitima jonte kurde hande minisma ana wonde e daranade daku gungul wada ko yaawi Union Européenne e gouvernement Royaume-Uni e leydi Suède ngoni papatobe studio tamani
sakiraba ƴeweno ko woni e les réseaux ngaji meden di en puddirantu naratobe kolliti wiide janginobe école laamu nara o fuddi ton murtere ila kenyende do murtere ne be haani wadde hakke yontere be kolliti wiide leynda do murtere be jantike nyamandeji mabbe kiddi laamu mabbe o fa yottoyade e dardude e laamu o tinno fiya dabareji tendinidi ko waawi faabade be le golleji mabbe di en jaran faatu tumbututobe kolliti wiide kedjaabe walde plateforme de njehi ton faabe marto e kumpa no kabaru kaldal e kawrangal wondi e yarde ko nayi e le bangal landinde dakirde pelle murtirde le laamu tumbutu o den no be kolliti wiide le jahol mabbe gol kambe be kulti no kabaru rafinde nag o wondi hebde sembe le laamu tum o fasanne en gartiran faado kuccala dobe kolliti wiide ko yaata yimbeele sappo yon kumaniibe kabaru cenan wondi e janginede jande famminoobe kabaru golleji mabbe di denno de do jande fuddi ton bete hande to kuccala to landin be kawri tangal kolliti wiide faada mudun yo faabaade be do yimbeele faabe keba faamuuji nyibudi ko waawi faabaade be le golleji mabbe di en timminiran kabaruji di to burem to be kolliti wiide ko warata e rewbeele chapande jeego yon e jetton ngoni faabaabe dum woni rewbeele kumaniibe kabaru jam e deejere le laamu burem o ngoni dokkaabe ko warata e million goto ujunaaji chapande jeddi kalisi CFA oni fam hokki be ngal do dokkal faada mudun faabe faabo be do be rewbe faabe keba be kinno golleji mabbe cewdi di nanu sagraabe dokkade ten hande e kabaruji meden di ka patinjeekoy yewtere meden de ana heddi